nikuchie fit inadai kukupin maze uskie dizi inadai nikuchiu nikubloka big G inadai to relax tukidishi minji inadai nikudigi uskie fit inadai kukupin maze uskie dizi inadai nikuchiu nikubloka big G inadai to relax tukidishi minji
Baby bend over, if I put it think game over. Mana jiggy mana strong like a soldier. Swing and me jangle over, at your back baby bend over. If I put it think game over, mana jiggy mana strong like a soldier.
Na dai nikudigi, uskie fit na dai kukupin maze uskie vivi na dai nikuchiu nikubloka. Big G na dai to relax to kidishi, minji na dai nikudigi. Uskie fit na dai kukupin maze uskie vivi na dai nikuchiu nikubloka. Big G na dai to relax to kidishi, minji ban. Ban, super Aliban, super akikupa basi cheza na giza. Mimi siko sawa nimejawa na kicha. Nimekuja kama nyota sasa nimenga. Shikisha, Murio akikupa basi buda pitisha. Mishandle, dismantle, lights, camera, action. Takudigi tu vifiti kwa kiti. Takudigi tu vifiti kwa kiti. Takudigi tu vi, takudigi tu vi. Takudigi tu vifiti kwa kiti. Takudigi tu vifiti kwa kiti.
Chato's cool.